avuleli la masa baba 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 ya 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 avuleli la masa baba mi tetele baba mi
Yeah.